Salama, mistari nimetoka mbali, na baro naenda mbali, najua bwana, nitafika kule, sitizami nyuma, natizama mbele, najua bwana, nitafika salama. Kwako sitoki kamwe, oh oh, wanishika mkono na kunita mwana wako, na kunilinda nisiteguke. Umenilinda Bwana, umeniongoza Baba, kwako sitoki kamwe, oh oh oh, wanishika mkono na kunita mwana wako. Asante Bwana, Asante Bwana, Asante Bwana.